Siete kipandes.
Kuna wakati umenifika kwenye koo, sitaki nikuone, kisha ghafla I miss you, nataka nikuone.
Kuna wakati umenifika kwenye koni, sitaki nikuone, mara ghafla I miss you, nataka nikuone. Kwanza unaniboaga na miguu yako ya pia, kisha usiku kikoromaga, kuwaga na chukia.
Hizo kelele zako ni nani unampigia? Huwa na kumaini na ise kama unaniongopea.
I abide by you, I abide by you. Sitaki kumiza hisia zako, so I abide by you.
Sometimes you're wrong.
Kisha usiku kikoromaga, uwaga na chukia.
Hizo kelele zako ni nani unampigia? Huwa na kumaini na ise kama unaniongopea.
I abide by you, I abide by you. Sitaki kumiza hisia zako,